chico minuto.
Masé, gele, sagodie, enough. Hiliki wala utosi, enough. Nibariki baby mpya, mana huyu wa sasa amezidi kuchepuka, enough. Unipena marafiki, wasiwe washirikina, hawa vizali za bina, enough. Sagodie, nibariki kia ina tu. Pesa ya kubadili mboga, haya matembele na ya enough. Nimechoka kuwa kinyasti, nimesota sana too much. Ningekuwa na imani ndogo ungenikuta Illuminati. Unipunguzie pepo la kubeti,
hayawe, hayawe.
Pepo la mitungi janje na kubeli,
hayawe, hayawe.
Pepo la wizi, pepo la utapeli,
hayawe, hayawe.
Pepo la kumpenda sana visingeli,
hayawe, hayawe.
Baba mejobless niko homu na sina kazi, sina formula, sina time ya kufake life. Nachopata hamdulillah, vyatu vyangu tu vinanipoya, nikipewa vya mtu misifai.
Maisha kupanda kushuka milima na mabonde, nishachoka zaramu naanza kudili na makonde. Nishaukata unyonge na wanangu wasikatonge, nilienda kuomba kazi bosi kasusa katupa pombe. Sina pesa ya nini, mapenzi yatanitoa roho. Watoto wa Mungu mbili mwatakuja kunitoa damu. Kingine nilisahau, nipunguzie pepo la uro. Mana nikiona warembo minaanza kutupa ufahamu. Unipunguzie pepo la kubeti,
hayawe, hayawe.
Pepo la mitungi janje na kubeli,
hayawe, hayawe.
Pepo la wizi, pepo la utapeli,
hayawe, hayawe.
Pepo la kupenda sana visingeli,
hayawe, hayawe.
Uya namna gani pale,
hayawe, hayawe.
Eti namna gani yapo,
hayawe, hayawe.
Green King,
hayawe, hayawe.
Masekele po,
hayawe, hayawe.
DJ KBC Pauyo.
Stage.